kusoma hapa kama kilele. Te haina sente nyingi ya fungi zango mzade. Abalala baba sula na yenga tamani chasula. Abamu baba mao kusoma future yo mwana obo jizika. Zekwe pitu mzade ya faa kubwa sala ne kwa tasala.
We say no to child abuse.
No
fetu gamba neta okubonya bonya bato.
Daddy wange waliko mto, nore tumulika bato.